Sometimes I wish that the rivers from my head I cut.
Unaweza ukadai chako na ukala kipigo, wacha dharau. Njoo tukutue mzigo wa mzito, usilete unyanao. Hauchi hauchi ukucha samesa hao. Wafumusa usingoje haki juu wafalma farao. Funika ulapitia kwa kufungua kurasa, na hakuna kusinzia maisha njana leo na sasa. Hasa ili upate lazima uto ukiruka unanasa. Hasa misendeshu inaendesha, wacha kunlete ufaransa.
Yeah. Fungua kitabu nisome, wanaonewa onewa wambie waone. Na usizwe atatone, na usije nsogelea hingome. Paka nije ni wambendo mpone,
yome. Mkubwa jo usalama ni mdogo, kabla hizi trendi kuja bado si wana tupogo. Na wazee wa diri kubwa cha ajabu wanatoa ndogo. Bwana mdogo so rafiki muda la usikae naye mbali, unga robo.
Shule zubao funzwe jinsi ya kuishi, rafika na uza info wezindana na sisi.
Unaweza ukadai chako na ukala kipigo, wacha dharau. Njoo tukutue mzigo wa mzito, usilete unyang'ao.
Yeah. Fungua kitabu nisome, wanaonewa onewa wambie waone. Na usizoe atatone, na usije nsogelea hingome. Paka nije ni wambendo mpone.
Kuna kitu naumiza kama uyoni pata shika fuwa useme. Asira zimepanda kichwa diya uhemi, hauna vimiminika. Mademu waje kumwagika kwa pembeni, umepigika kamuiza le kama tika magengeni. Ukiwa mtumwa juu hawezi kujituma, nzere kumpasiri anayekupuliza na kutafuna. Majibu ni hapo tayari, maswali ndo hakuna, na wachache ndo uona mbele kwa kutazama nyuma. Rudisha fomu wagobea, mitai menipo shindu tamu mekolea. Muda ni mchache, vitu ni vingi, raya hip hop misemo. Sheria ni msumeno, ila raya kucheka uwe na meno. Ziki so kazi ya kufungana na paka makengere, kuvunjana heshima kuwekeana mipaka ya milele. Yani uingie hoteli na kuagiza bapa na njegere, afutinge choni uanze kucheza sasa na segere. Na tamkifuta misha soma kiakili nisha bare. Mistari na wachoma japo haina nyota mshare. Mapinduzi kwa mtama piano tuifanye mazishi. Kwezi rhymes watakaa na tambisha pabishi.
Look at me now.
Nizede uzima na nusu yake, ndo uambie pilau hage na ponzwa na harufu yake. Mambo mwake mwake babake, na uye kama nape. Tukikosa wino ndo basi siatweze andikia mate.
Yeah. Fungua kitabu nisome, wanaonewa onewa wambie waone. Na usizwe atatone, na usije nsogelea hingome. Paka nije ni wambie ndo mpone. Yo man.
Oh. Hey boy.
Yeah. Woo. Bilingual beast with Kazi man, and I'm here with the youngest in charge. I already know what it is. Young killer.
He's so dope.
The best of the business, man. He came in the game hot and he's still blazing.
Yeah.
Keep banging. Cause he back at it.
Back at it.